Yeah.
It's the incomparable Simbala levels.
K-Logs. Chazanga represent.
Yeah. I had it all.
Ne mwine ni kankada ni makada ni pishyamo Ushe ni daddy so olo kapenda ni shyamo Wai wama kweda short time na kupiamo Bafana pa street wama fanika kutiamo Lebo izibi kasoba funika kuswamo Mezeri ma friends hapa vonse vana piamo Chike china sira china leka notipuanga Kyucha yenze bright mwa iponyera pasanga Mabies chenzo paya hapa yose ya chikanga Chito ni vifuaka muzambira bachimanga Nani mashukwa pari mao yeva kamba Ninkara nirisi na ine ningo Jamba, zili za kapota ndimwe masapota yanga Focus bali mane nenzeri kona kapresha Funk school yonze veneva ni pirifamo Bantu monga dola bama ziva na pijamo Nirinayo mpaka tie izafika Pa mwamba ni mafuna one tie nizafika Vintu nivolema pano charo nina twika Ngatuwa wako si atibebe wachitika Kaidba na mbangu pali pose watinika Ninabatwa na boso vikanga kuimika Baza yeso kwesa patineka ni imika Paja back then na mabit nezo misa Fep neze nayo na TV ni kwa nisa Wakai pa matipo kuni uza uza pitia Ulipepo kumpe bantu wonze bama pisha Chazangali presenta mpaka zina tafarika Kolapo na linku na libe otealika Zane ya mboenda na mbo facing ama challenges Kufunika plomo karetio airplay Fangs bina gali one time uzatiamu Nikumbuka practice tenzo kwirizana Focus yenze haso kuna libe kovutiana Chinkada chini baba mumaroti pitiana Remi haso hard one day tukashana Only 21 ni vambiri ni na prana Pressure pali ponse kwa tiru atsa tipishana Still the same wave na bandiansi ni grana Nitupano charo sivienda mweni prana Lesye ni limo siba penda up gama Bafuaya mwari ya ponse parast wa kukama Life pali bread no kutea monga pama Kaini wakwa tusoa nshala ndepo sana Nipanga njira yao batifuti batukana Tundrama bali nato shirefuaya natukana Sikwewa nizimvira batituao situkwana Bali nalungungwa kari ndrama situkana
Simbala levels.